Rasta talking good love, father God, you know. Plus, hey yo, Vicky, let it go.
Pena, my skin in a touchy Rihanna. Pena, pena, no man a mina. Deka, miko miko no ni mwake. Kila kitu kiko beta. Wangu wana, pena, my skin in a touchy Rihanna. Pena, pena, no man a mina. Deka, miko miko no ni mwake. Kila kitu kiko beta. Imilisi ananeta. Kuna watu wakicheki unabarikiwa sana wanateta. Anazidi kuleta mvua ya baraka na mabeta. Inazidi kunyesha, imilisi ananyeta. Kuna watu wakicheki unabarikiwa sana wanateta. Anazidi kuleta mvua ya baraka na mabeta. Inazidi kunyesha. Sando mana mina deka deka deka. Mungu wangu anapenda deka penda deka. Anani penda na deka. Mungu wangu anapenda penda penda. Na sando mana mina deka deka deka. Mungu wangu anapenda deka penda deka. Anani penda na deka.
Nikimwita ana come through. No mana na msifu. Maombi anajibu.
Maskini na tajiriana, pena, pena, domana mina, deka, niko mikono ni mwake, kila kitu kiko beta, wangu wana, pena, maskini na tajiriana, pena, pena, domana mina, deka, niko mikono ni mwake, kila kitu kiko beta.
Maskini na tajiriana, pena, pena, domana mina, deka, niko mikono ni mwake, kila kitu kiko beta, wangu wana, pena, maskini na tajiriana, pena, pena, domana mina, deka, niko mikono ni mwake, kila kitu kiko beta.